This is for you, my guy. I bring music.
Yomo Junior, baby, come back with your liar. Junior Productions.
One more music. Baby, girl, you my fertilizer. Ike talent, chalo, iskawa. Happy baby, no only womanizer. Baby, girl, you my appetizer. I've never let you go. Niku baby, Diego, I'll be waiting for you. I'll never be a player. Niku baby, Diego, I'll be waiting for you. Chuma poro baro, nyota, nyota, malo, bela, bela, baby, I'm your side girl. Niko giwe gisendere mermi gipekara kikuwa kwa kusenge. Kuja tucheze kwa ngarua, mimi na wewe tumasaka. Baby girl na kuanza moyoni. Baby Mr. Kimachozi.
Mose makila na donya pagine linga kecha.
I will never let her go.
Yanimba.
Baby girl watu peru yomuchu nyaba.
Yomuchu nyaba.
Tick-tock, yomuchu nyaba.
Yomuchu nyaba.
Baby girl, bonju peru, yomuchu nyaba.
Yomuchu nyaba.
Tick-tock, tick-tock, yomuchu nyaba.
Yomuchu nyaba.
Chumina na wege lugambo. Gikuwa kwa kungambo. Gikuwa kwa kufimbo. We anatie John Rambo.
I'll be by your side. If you had a mistake, I'll apologize. I'll never surrender. No retreat back one till I finalize.
Baby, siri muna katemba. Kurigena bete matema. Girl, you my appetizer. Sembe na wano baby kuwa kofanta. Oli mata mabisi. Mugati kubata. Simon ya mungu. MK kufambe.
Samu kamida lungi doyala. Lula nena rula rom kudingo gyala. Inyaka luku para. Chokulange tabara. Shwinya presenter pa kwacha. Big up. Oye boda boda lenchua. DJ Galaxy. DJ Iceman ino. Big up. Losani. Emma Fundi. Sanoko boda kabolua. Yaman.
Dr. Roxman.
Hematic bro.
Chuma poro baro nyota nyota malo bela bela baby I'm your soul girl. Nikuwa giwe gisendere mermi gipekara kikuwa kwa kusenge. Kuja tucheze kwa ngarua. Mimi na wewe tumasaka. Pole pole tunyorose. Paka shini tudalaslam.
Utaasha mimi hata siku moja penzi wangu mitalia. Wewe ni wangu penzi siku na uchana baby macho kwa macho.
Baby siri muna katemba. Kurike na bete matema.
Yeah.